la 10 Virgen América. Radio Grid America ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu muradukurikira kuri Facebook, YouTube, Instagram na Twitter kuri @radio yacu no kuri site yacu radio yacu voa.com muri studio ya karindwi lapse ku buhanga bw'ibyuma naje taha ku bugenzuzi bwa gahunda naho nge mwumva kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma mu mwanya w'ikiganiro muri sanga
Murisanga ni ikiganiro cy'izuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'Inga aho bita muri commune giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 zo mu Rwanda no mu Burundi ni ikiganiro muri sanga ku masaha rero atandukanye bitewe n'igihugu abantu barimo hano i Washington DC muri studio z'ijwi rya Amerika ni isaa 4 za mu gitondo ariko abatwumvira hirya no hino ku isi haba kuri www.voa.com haba no ku bundi buryo mudukurikira mwese turabaha ikaze muri iki kiganiro muri sanga iki uyu munsi rero mukabaza muti turaganira kuki u Rwanda n'u Burundi ni ibihugu byanyuze mu mateka y'ubwicanyi bushingiye ku moko mu bihe bitandukanye mu myaka yashize mu Rwanda ku isonga y'ubwicanyi hari genocide yakorewe abatutsi yabaye mu mwaka w'1994 mu Burundi ho ubu haracyari impaka zigamije gusuzuma niba ubwicanyi bwabaye hagati ya moko y'abatuye icyo gihugu bwakwitwa genocide ibi byose bigatuma abavukira muri ibi bihugu n'ababikomokamo basanga amateka mabi bagomba guharanira kwirinda kuzasubiramo nyamara mu myaka irenga 60 ishize uruhererekane rw'aya mateka nirwo ruranga ibi bihugu. Ni gute rero byakwigisha urubyiruko ndabara urubyiruko rutuye muri ibyo bihugu ni gute aya mateka byakwigisha urubyiruko rutuye muri ibyo bihugu muri iki gihe n'ikizaza kwirinda kuzagwa mu kaga nkako. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi turaganira n'umwanditsi w'ibitabo Claver Irakoze. Muri uku kwezi arasohora igitabo gishya yise Transmitting Memories in Rwanda from a Survivor Parent to the Next Generation. Ihererekanwa ry'amateka mu Rwanda hagati y'umubyeyi warokotse genocide n'abamukomokaho ugenekereje mu Cyongereza. Bwana Claver Irakoze ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi ry'Amerika.
Murakoze Jeffrey.
Ye ndagushimye rero cyane ko watuboneye umwanya mu buryo butunguranye ukaba wemeye kutuganiriza ku byerekeye iki gitabo uteganya gusohora ndetse wenda turaza no kuvuga ku bindi wagiye usohora tuboneye umwanya mu buryo butunguranye rwose reka nongere mbigushimire kandi nongera nkubwira ngo ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane kunyakira nanjye nishimiye kubana nanone muri iki kiganiro.
Ye reka duhere ku nyota yo kwandika wenda tutaravuga n'iki gitabo nyirizina uteganya gusohora bundi inyota yo kwandika ibitabo kuri Claver Irakoze yaturutse he yatangiye
Urakoze cyane inyota yo kwandika ibitabo navuga ko yaje iva ku kazi nkora umunsi ku wundi. Ndi umukozi ku rwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ruri ku Gisozi mu ishami ry'ubushakashatsi, akaba ari ishami natangiriyemo. Byaba bitangaje gato yamvuze ko mu kwiga kwanjye n'izi bijyanye n'ikoranabuhanga, hanyuma nza gukora kuri urwo rwibutso ndi umukozi n'ubundi ushinzwe iby'ikoranabuhanga, ariko mu ishami ryari riri gukora ibijyanye n'ishinguramateka, haba inyandiko, haba amajwi n'amashusho, haba ubushakashatsi kuri Jenoside yakorewe Abatutsi. Ibyo rero nkaba mbimaremo imyaka irenga icumi. Avuga yuko ari akazi kari gatumbereye cyane ku ikoranabuhanga, ariko uko imyaka yagiye ishira nisanzwe ndi mu gukora cyane cyane noneho ku bijyanye no kwandika, haba kwandika ibijyanye n'akazi ariko noneho ndetse no kwandika kugira ngo abadukurikira, abakenera ibyo dukora babashe kubigeraho. Navuga rero yuko muri ako kazi ari naho havuye inyota yo kugira ngo ntangire noneho kwandika amateka yihariye, cyane cyane agaruka ku buzima bwanjye ariko n'ubuzima rusange bw'igihugu. Inyota ya kabiri kandi ikaba yaraje bijyanye n'ubuzima nari ndimo maze kuba umubyeyi, nifuje gutangira kunyuza umurage w'amateka nifuza gutanga ku muryango wanjye n'igihugu muri rusange binyuze mu nyandiko, kuko icyanditse kiraramba, icyanditse kigera kuri benshi. Numva ari uko nabisobanura.
Mu kanya turajya kuri iki gitabo ugiye gusohora muri uku kwezi, ariko buriya iki kiganiro muri sanga ubundi abari cy'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika. Hari rero ibyo twari twashyize ku rubuga rwacu rwa Facebook tubaza tuti ni gute ibi byakwigisha urubyiruko rwo mu bihugu by'u Rwanda n'u Burundi muri iki gihe n'ikizaza kwirinda kuzagwa mu kaga nk'ako? Ni ikibazo twagiye tubaza. Hari abashaka kukubaza ibibazo, hari abashaka gutanga ibitekerezo. None rero nunyemerera uko tugenda duhana ijambo tuganira, turagenda tunakira abanywanyi b'Ijwi rya Amerika duhereye kuri Idrissa Bakungu ikaza mu kiganiro muri sanga. Azamura ijwi yegera kuri telefoni. Idrissa, egera kuri telefoni, turakumvira kure rwose.
Murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo mbaje kubashimira abavandimwe mwatumiye. Ni byiza cyane kuvuga ngo tuzaze dukeya na mubazaga, kandi muha kuraje akomereze aho ngaho n'impano ye akomeze ayizamure. Tumeye ibyo bitabo natwe urubyiruko tubisome, n'urugero natanga ni uko tugomba kubumbasira gushaka ko ibyo bitabo twabinoza neza bigere kuri benshi, kubera bizagirira akamaro urubyiruko rw'ejo hazaza. Icyo binamwibariza cyari icyo gitabo biba biri mu Kinyarwanda cyangwa mu ndimi mpuzamahanga. Nongera nkamubaza ngo biri mu Kinyarwanda cyangwa biri mu ndimi z'impuzamahanga. Nongera nkamubaza ngo mu Rwanda twabasha kubibona gute ibyo bitabo byatugeraho gute, birahagana he, aduhe aho twabisanga twese Abanyarwanda, kubera natwe turashaka kubisoma tubimenye.
Urakoze Idrissa, reka dusabe Irankunda abe yihanganye gato hanyuma umutumirwa abanze asubize ikibazo cyawe. Bwana Irakoze.
Murakoze cyane.
Bwana Irakoze.
Yego, arakoze cyane. Ibitabo byanjye bibiri byombi, kimwe Das Chambers n'ikindi gishya Transmitting Memories in Rwanda, ni ibitabo biri mu Cyongereza ku mpamvu ebyiri z'ingenzi. Icya mbere ni uko muri uku kwandika aya mateka harimo no kugira ngo agere ku batari Abanyarwanda babashe kumenya amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, cyane cyane ko tubona ko hari umurindi w'abapfobya bakanahakana, abenshi bakaba biganje mu bihugu by'Iburayi na Amerika aho urwo rurimi rw'icyongereza nanditsemo rushobora kumvikana. Icya kabiri nuko iteka umwanditse yandika haba hari urugendo anyuramo. Urugendo rero nafashe bwa mbere nanditse mu cyongereza, ariko nkizeza abadukurikiye yuko ibi bitabo byombi vuba biza kugera no mu kinyarwanda ndetse no mu zindi ndimi kugira ngo ibivugwamo bigere kuri benshi bashoboka. Namumara impungenge rero, hanyuma aho biboneka mu Rwanda biraboneka mu nzu zicuruza ibitabo zitandukanye. Ibyo bitabo byombi agezeyo yabibona.
Urakoze cyane. Reka noneho twakire twihuse na Didier Irankunda ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Urakoze.
Ego, ni ikibazo gitekerezo nyarutse.
Ari mfite ikibazo ku kijyanye n'ibyo bitabo. Yuko hoba hari nka site ya internet twaza turabikura ko nk'abantu duherereye i Burundi.
Reka umutumirwa gusubize.
Murakoze cyane. Kugeza ubu igitabo gishya Transmitting Memories in Rwanda nicyo gishobora kuboneka hifashishijwe ikoranabuhanga rya internet. Ndaza gushyira link kuri post y'iki kiganiro ku buryo abantu bashobora kukibona. Ariko hari n'uburyo bwo kuba ababyifuza bari muri aka karere bashobora kubisaba banyuze ku nzu isohora ibitabo twakoranye yitwa Imagine y'u Rwanda, hanyuma ibyo bitabo bikabasha kubageraho. Ni ibintu bishobora gufata iminsi itarenze icyumweru.
Ye, urakoze cyane Bwana Claver. Irakoze. Urumva ko abanywanyi b'Ijwi rya Amerika batangiye kwitabira gushaka iki gitabo. Ndatekereza yuko bagifitiye inyota cyane, ariko se dusubire kubikubiye muri iki gitabo. Iki gitabo gishya ugiye gusohora wasogongeza abanywanyi b'Ijwi rya Amerika ibikubiyemo muri rusange? Twabivuze tusa nk'ababinyura hejuru, ariko usa nk'utubwira mu ncamake ibikubiyemo.
Ni igitabo gikubiyemo ubuhamya bwanjye nk'uwari umwana mu gihe Jenoside yakorewe Abatutsi yabaga. Nari mfite imyaka 11 gusa, hanyuma nkavuga ubuzima bw'umuryango wanjye mbere y'icyo gihe, mu gihe cya Jenoside ndetse na nyuma yaho, kugeza uyu munsi aho mfite imyaka 40 nkaba narabaye umubyeyi, nkaba narubatse umuryango. Ariko ibyo nkabikora cyangwa nkabigeraho ntafite ba babyeyi nakwita inkingi za mwamba mu buzima bw'umuntu ngo bafashe muri urwo rugendo. Hagaruka cyane rero kuri urwo rugendo rusaba kurera generation nshyashya, nyamara twebwe tutararezwe n'ababyeyi bacu, kuko igihe cyo gukorana nabo tukamenya ubwenge Jenoside yabatwaye. Hagaruka rero cyane cyane kuri ayo mateka, ariko nkabirebera no mu buryo bugari bwo kwibaza ngo abari abana icyo gihe bangana nanjye uyu munsi, aribo bari kurera u Rwanda rw'ejo, yaba uwarokotse Jenoside, yaba uwari mu muryango w'abayikoraga, yaba utari mu Rwanda, abo bari abana uyu munsi bakaba ari ababyeyi. Uru rugendo barurimo bate bijyanye n'ayo mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ese umurage w'amateka duhererekanya n'abo turi kurera uyu munsi uhagaze ute? Mu gitabo rero nibyo nibandaho, ariko hagaruka cyane cyane ku kijyanye no kuba uyu murage w'amateka ukwiye kuganirwa, ukwiye guhererekanywa hagati y'ababyeyi n'abana, cyane cyane tugamije kubasobanurira ububi bw'ayo mateka, tubasobanurira ko Jenoside ari ikintu cyateguwe kigashyirwa mu bikorwa, bityo bakwiye kwirinda icyatuma ayo mateka mabi yongera kubaho. Bijyanye rero na gahunda Abanyarwanda cyangwa se u Rwanda rurimo rwo kwiyubaka, birumvikana ko kureba muri ayo mateka yatambutse tugakuramo amasomo bikwiye. Ariko bizagerwaho gute mu gihe umuryango utabihaye imbaraga? Umuryango mvuga ni hamwe aba bana, uru rubyiruko rubarizwa. Nibyo nagarutse rero muri icyo gitabo, hanyuma nkagaruka no kumbogamizi zihari ijyanye n'igice cy'ubushakashatsi nifashishije ubushakashatsi nakoze mu 2018 kugeza mu 2020 akaba ari ubushakashatsi nakoranye n'uwo twandikanye witwa Caroline Williamson Sinalo bwari ubushakashatsi bwibazaga cyangwa se bwarebaga niba koko mu muryango amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda n'amateka muri rusange igihugu cyanyuzemo aganirwa tukibaza tuti niba aganirwa aganirwa ku kihe kigero aganirwa te hanyuma ibyo biza bituma tubona imbogamizi ababyeyi bafite imbogamizi ziri mu muryango bituma rero muri iki gitabo uko natangaga urugendo njyewe ndi kunyuramo nk'umubyeyi nanagaruka ku cyakorwa kugira ngo ababyeyi baterwe imbaraga bungurwe ubumenyi kugira ngo iki kintu cyo guhererekanya umurage w'amateka kibe kimwe mu byashingirwaho mu kubaka u Rwanda ruzira Jenoside mu magambo make ndumva ari aho n'abamenyi.
Yego, reka dusubire ku mirongo ya telefoni. Hari abantu babiri, hari Ishimwe Fabrice, hari na Joseph Nduwimana. Nduwimana arabatwihanganiye, duhere kuri Fabrice ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze, ndabumva.
Yego, ikibazo cyangwa igitekerezo wihuse.
Yego, uwo mubyeyi icyo gitabo yanditse ni ingirakamaro, ni cyiza, ariko hari icyo twebwe nk'abantu nka generasiyo indi iri kuza ubu ngubu wenda twirinde iby'amateka yabanje. Yego, nabyo ni meza kuyiga kuko atuma tumenya ibyiza cyangwa tukamenya iby'abanje ariko tukamenya n'uko twitwara. Icyo jye mbona rero icyo ntangana igitekerezo n'inyunganizi kuri icyo gitabo cyiwe, icyo mbona ni uko umuntu aho uko yakagombye kubaho uko ariho uwo ari we wese, ntabwo ibyo biriya bintu byabayeho by'indorerwamo y'amoko yo kuvuga ngo uyu ni runaka uyu ni runaka, yakagombye gucika tukajya nkajya mpura na mugenzi wanjye nkamubona ko ari umuntu uhanjye, ntavuze ngo uyu ni iki uyu ni iki, nkamubona ko ari umuntu uhanjye. Icyo ni cyo cyakagombye. Ibyo rero byakagombye kwigishirizwa ku gutya ababyeyi tukigisha abana aho kugira ngo tubigishize iby'amacakubiri, tukajya ubigisha gukunda mugenzi wawe, ukajya umubwira ati umwana ujya ukunda mugenzi wawe ntumubonemo ko ari iki, ntumubonemo ko ari iki, ahubwo umubonemo ko ari umuntu hawe.
Claver, wumvise ibyo Fabrice avuze?
Fabrice agomba kuba ahubwo yarasomye igitabo kuko ndumva inama atanga arizo nagaruteho. Ntabwo iki gitabo kije kwigisha amoko n'amacakubiri, ahubwo kije kwerekana uburyo ayo moko n'amacakubiri yigishijwe bigasenya igihugu. Mu kucyubaka rero tukaba tugomba kumenya ayo mateka kugira ngo hato urubyiruko rutayabayemo rutazisanga rukora ibijya gusa n'ibyasenya igihugu. Hanyuma nakunze ko avuze ati abantu bakigishwa gukundana, kubana mu mahoro hatabayeho kureberwa mu ndorerwamo z'amoko. Ntekereza yuko ahubwo wagira ngo yamfashije kwandika imirongo iri muri iki gitabo kuko ibyo nabyo mbigarukaho, ariko ni ibintu bidasaba kurenzaho no gupfukirana amateka igihugu cyanyuzemo kubera yuko iyo utayamenye ntumenya gukora ibitandukanye nabyo. Ndumva ariko namusubiza.
Fabrice, wumvise ibyo Clavera kubwiye?
Yego, namwumvise. Murakoze cyane.
Uranyuzwe?
Ndanyuzwe rwose. Njye nagikumva icyo gitabo nuko aho ndi ntabasha kukibona, ariko njyewe uko ngiye nacyumvise uko nacyumvise numvise gihura n'ibitekerezo nanjye mfite, kuko njye ntabwo ese nibona n'icyo kintu kindorwamo kumva ngo runaka ni iki, njye nkibonamo kuri umuntu nkanjye. Kandi ikindi, abana banjye bagomba gukura mbasoza yuko abagomba gukunda mugenzi batitaye ngo runaka ni iki, ni umugenzi uyu ni umwirabura uyu ni ubwoko, no, agomba kumva ko umuntu ari nk'undi.
Ye, Ishimwe Fabrice, rero urakoze cyane, ukomeze kugira umunsi mwiza.
Yego, urakoze namwe, ndabashimye cyane.
Joseph Nduwimana,
si
ikaze mu kiganiro muri Sanga, ikibazo cyangwa igitekerezo?
Igitekerezo jewe mfise ikintu mbanije kuramutsa abatu bariko baratwumviriza bose, mpa ndamutsa n'uwo mutumire mwadutumiriye.
Arakumva.
Igitekerezo mfise kuri ikintu kirekire cy'amoko hagati mu Rwanda no kimwe n'iwacu mu Burundi. abantu banjije kudukuri barabyitwayemo nabi na cyane cyane abategetsi je ni badayuko byari hanini hanini ku bantu bari bajejwe gukora ibyo nyine kuko urabye ukugena bari gukangura imbaga z'abo bantu barabari abajejwe gutwara ibihugu nibo bari babifitemo uburenganzira uruhara cyane rero ikintu dusaba nk'abahanse ubu turi mu gwaruka bw'iki gihe ni uko abategetsi kuri bo bishyira mu bantu jenshi na cyane cyane abategetsi mu Burundi kuko ibintu by'ubwoko tubona biko birarangira birarandurwa kuri kuri kosa na kohoja mu ngufu kugira ngo birandukanwe n'imizi duhuye na mwene wacu turamukanye ntabwo ko ntazi abantu twibanire mu mahoro kandi urabye nk'abanyarwanda bavuga ururimi rumwe mu Burundi tuvuga ururimi rumwe kugira rero ngo tutabura ngo uyu nguyu kiretse ibyo kurabira abantu ngo kanaka ni muremure ngo kanaka ni mugufi iyo mico irakwiye gucika mu Burundi haba amakangurambaga by'ukuri amaleta yacu abishyiremo ingufu abantu twibanire mu mahoro murakoze
urakoze Joseph Nduwimana ho mu Burundi ugira umunsi mwiza
murakoze
bwami rakoze umvise umurundi Joseph Nduwimana ati abatubanjirije babyitwayemo nabi ibyo urabivuga mu gitabo cyawe
mu gitabo mvuga icyatumye iyo jenoside ishoboka jenoside yakorewe abatutsi ntabwo biri kure y'ibyo yavugaga usanga amateka y'u Rwanda twereka yuko ari ikintu cyateguwe kandi kigashyigikirwa n'ubutegetsi bwariho icyo gihe kikigishwa kigafata imizi urwo rwango rero rwaje gusenya igihugu ntabwo ari miliyoni yapfuye gusa y'abantu ahubwo no kuba izo nzangano n'amacakubiri yarinjiye muri wa muryango wakabaye ishingiro ry'igihugu cyabaye ikintu gisaba igihe kirekire kugira ngo cyongere kubakwa ntabwo rero ndi bujye kureba uwo munywanyi w'ikiganiro birakwiye yuko abayobozi abafata ibyemezo muri politike bashishikarira guhuza abantu kuruta kubatandukanya
reka tujye kwa Thierry Dev Tuyisenge ikaze mu kiganiro muri sanga uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo
cyane ndi mu Rwanda i Musanze mu by'ukuri dushingiye ku mateka y'ibyabaye mu gihugu cy'u Rwanda n'iwacu bigaragara ko habayeho ubushake bwa politike hakagenda habaho ibiganiro bitandukanye bigisha abantu bigira aho byageze hakabaho jenoside rero uruhare rwacu nk'abakiri bafite urubyiruko icyo numva dukwiye gukora dukwiye kureba tugafata ibibi twaye ibyabayeho mu gihe cyashize ntidukomere kugendera mu murongo mubi tugahinduka tukagenda tugabanereza na bamwe muri bagenzi bacu baba bagifite imyumvire mibi bumva yuko kuba byaragenze gutyo hari inyungu zindi ziba zirimo kuko hari igihe usanga nk'abantu bafite imyumvire runaka bavuga ati byagenze gutya ntabwo bikwiriye kurangira gutyo natwe tugomba kuyihorera cyangwa se ugasanga umuntu acyafite inzika tukigisha abantu kubabarirana no hanyuma y'ibyo kubabarira abafite ikibazo bakababarirana cyangwa se tukahabaho ubumwe n'ubwiyunge noneho hanyuma y'ibyo twebwe nk'urubyiruko tukagerageza gushyira hamwe tugasenyera umugozi umwe tukareba icyateza imbere abantu imbere tutashingiye ku moko runaka kuko abemera bibiliya ivuga ko twese twaremwe mu ishusho y'Imana rero twese tukubakira mu bumwe tukirinda amacakubiri n'abantu baza batuyobye batwereka ko tutari bamwe ibyo byose tukabyirinda urakoze
urakoze cyane bwana Tuyisenge kuri icyo gitekerezo ndumva cyari igitekerezo atari ikibazo
yego igitekerezo
urakoze cyane bwana Claver irakoze hari icyo uvuga kuri icyo gitekerezo cya Thierry Dev Tuyisenge
ni igitekerezo cyiza kandi ni nabwo butumwa urubyiruko ruhabwa uyu munsi cyane cyane ko u Rwanda turimo uyu munsi nk'uko bigaragazwa n'imibare y'ibarura rusange iherutse 65.3% by'abaturage miliyoni 13 zirenga
n'urubyiruko n'abantu bari munsi y'imyaka 30 abenshi bumva amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi amateka babwirwa cyangwa biga ntabwo bari bahari ariko iyo barebye igihugu babona ubukana ayo mateka yagize mu kugisenya birakwiye rero yuko urubyiruko rw'ubu rufata uwo mugambi mwiza wo kurwanya icyo ari cyo cyose cyagarura amacakubiri cyagarura gusenya igihugu ahubwo bagashishikarira gikomeza gusigasira ibyagezweho ndetse no gukora ibirenze kubera yuko buriya abantu iyo bari mu macakubiri iyo bari mu ndangano hari umwanya mwinshi utakara aho kugira ngo abantu biteze imbere ahubwo bakaguma mu miryango ni ubutumwa bwiza rero kandi akaba ari nacyo nshishikariza urubyiruko bagenzi be badukurikije.
Murakoze reka twakire twagira Yezu Marcel ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze cyane mazina koko ni Marcel ndi Kigali mu Rwanda nange cyangwa ushaka gutanga igitekerezo ku ikubitiro nibura nishimiye yuko umusubirwa w'uyu munsi anakora ku rwibutso nk'akazi ke ka buri munsi igitekerezo rero nshaka gutanga nifuza ko yatera nk'ijwi bagakangurira abantu gusura urwibutso cyane cyane urwibutso rwa Gisozi kuko rwo rubumbatiye amateka ya mbere ya Jenoside n'igihe cya Jenoside nyirizina kubera ko impamvu mbivuga tujya tubona abana batoya cyangwa se muri iki gihe cyo kwibuka muri iki gihe cy'ukwezi kwa kane ko kwibuka twakiriye kese zisaga 56 z'abantu bahakana bakanapfobya Jenoside kandi bari imbere hano mu gihugu abo ngabo rero usanga ari abantu bafite abana usanga ari abantu bafite ababyeyi kuko imbuga bitekereza bikomora ku babyeyi babo noneho kubera wenda ko abantu benshi batabasha no gusobanukirwa no gusoma wenda icyo gitabo ariko nifuza ko nka leta watubera ijwi nyakubahwa aba bantu abayobozi bwite abayobozi mu nzego z'abikorera tugira abajyanama b'ubuzima mu tugari tugira abunzi tugira ba midugudu twifuza ko buri komite yose itowe muri buri nzego minaroke minisiteri ya mino bumwe ndetse na minisiteri y'umutekano bajya barashyira hamwe nibura bakavuga ati muri uku kwezi intara y'amajyaruguru igomba gusura urwibutso rwa Kigali ku Gisozi bagasobanurirwa amateka kuko buratugira ikibazo kugira ngo umuntu tugere muri iki gihe cy'ukwezi ko kwibuka usange mudugudu ugiye kuyobora ibiganiro no kubwira abandi nawe ubwe ntazi amateka ntacyo kuri icyo gihe usanga avuga arenga mu kirere kubera ko nawe avuga ibyo yumvise ariko iyo yigereye ahantu kuri tere njye nagize amahirwe yo kugera ku Gisozi ngira amahirwe yo gusura urwibutso rwa Nyamata n'urwibutso rwa Murambi ariko hari umuntu kugeza magingo itarakandagira ku rwibutso na rimwe ku buryo iba byumva kuvugirwa kuri radiyo akabifata uko bisanzwe none rero ubwo akora n'ishami ry'ubushakashatsi buriya icyagabanya ibyaha n'ingengabitekerezo hano imbere mu gihugu ubundi noneho tugasigara duhanganye nabo ku ikoranabuhanga nabo ariko tuzababwira ukuri ni uko nibura kimwe cya kabiri cy'abanyarwanda bose babasha gusura urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi nibura rwa Kigali ku Gisozi rumwe mu nzibutso nyinshi ziri imbere mu gihugu.
Urakoze twagira Yezu Marcel kuri icyo gitekerezo bwana irakoze igitekerezo cya Marcel urakivugaho iki ubona urwibutso rudasurwa bihagije
igitekerezo cya Marcel ni cyiza gusura inzibutso muri rusange bitari n'urwibutso rwa Gisozi kubera ko niho urwo rubyiruko rubasha kubonera koko ayo mateka rukamenya uko Jenoside yakorewe Abatutsi yateguye igashyirwa no mu bikorwa ndetse n'ingaruka yasize umwihariko rero wari uriya rwibutso ni uko rufite wenda inzu y'amateka mize ahari amateka arambuye abisobanura siko bimeze ku nzibutso zose ariko namwibutsa yuko hari inzibutso zindi zitandukanye nk'urwibutso rwa Murambi narwo ni urwibutso rugaragaza ayo mateka mu buryo bwanditse ariko hakaba hari n'imibiri ihashinguye inzibutso ni nyinshi kandi abantu bashobora kuzisura bakasobanukirwa kurushaho. Igitekerezo cye rero nagishimye, ariko nkongeraho yuko atari urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ruri ku Gisozi gusa, ahubwo ari umuhate wo kugira ngo bamenye aho aya mateka agaragara hose, kugira ngo barusheho gusobanukirwa no kwiyemeza no gufata umugambi wo kugira ngo icyasenya u Rwanda kitazongera kubaranga nk'urubyiruko.
Daniel Mugisha, ikaze mu kiganiro muri Sanga, uherereye he?
Ni Daniel Mugisha muri Finland.
Amakuru cyaho muri Finland?
Muri Finland amakuru ni meza kabisa.
Igitekerezo cyangwa ikibazo ufitiye mutumirwa wacu?
Ikibazo numva ari igitekerezo, ni nk'inyunganizi kuri ko hakora abanyatitire mwashize ko ari iri interese nyine, ndavuga tekanya sinari cyo ntera ku kintu ku bihugu byacu twese, u Rwanda n'u Burundi.
Eduga ku ijambo.
Okay, nuko mabwira ngo ati u Rwanda n'u Burundi n'ibihugu bifise amateka y'ubwicanyi bushingiye ku moko, ati byabaye mu bihe bitandukanye mu myaka yaheze, bashobora kugutse none amateka yo kwigisha urwaruka cyangwa urubyiruko kugira ngo ibintu bihere cyangwa ibyo bigaruke muri kazoza. Meze ngaha rero kintu nashamera ko mu Kirundi bavuga ngo uwutagukira indwara ngo arayirasa. Mu Burundi n'u Rwanda nk'uko mubivuze n'ibindi byarabaye, ariko hari ingorane dufise. Ingorane dufise ni uko abantu bakorewe bino bintu cyangwa babikoze ishyitsa usanga bo mpagare ku Burundi cyane, nko ku Burundi usanga nk'ibi byabaye byo by'ubwicanyi ku mpande zose, usanga hatarabaho no kwemera ibyo bintu cyangwa ngo babishyire ku murongo bivanye n'uko nk'ubu mu Burundi byabaye byo kwicana hagati y'amoko abiri. Ujya wumva Abatutsi bavuga ngo aho tubatwishe, Abahutu ngo n'Abatutsi batwishe. Icyo kintu cyonyine urumva ntibaragihuriza ko kugira ngo n'urwaruka baze bageraho batora umwanzuro babwire urwaruka ati rero byagenze uko, reka tubigenze gutya. Gusa nko mu mwanya dufatiye ku byo Leta ivuga y'u Burundi, hariho ibimaze gushyirwa hanze ariko nabyo ntibirahurizwa ko nabo bantu nyine ayo moko abiri. Urumva rero ibintu by'amoko niyo soko yo kwicana, kandi ugiye kuraba no mu mategeko y'igihugu n'ibyitwa shingiro, naho nyine usanga ibintu babivugamo bakanabyemera. Niyo mpamvu tubona yuko ibintu by'amoko bibyara kwicana bidashobora guhagarara mu myaka yagiye.
Bwana Claver irakoze. Komeza Daniel.
Sindaheza nareka mvuga nk'akabarero urabye nko mu ibwirizwa shingiro dufise mu Burundi riravuga mu mazina, rikavuga n'ibitigiri bisangira ubutegetsi, ibitigiri bi naba nazo. Hanyuma ejo dusanga hamwe na hamwe no muri Leta baravuga ati iby'amoko bihagarare, kandi n'ibwirizwa shingiro ryo nyine dufite riba ribivuga rikanabitegeka. Hamwe hagiye hagiye hari kujya Umututsi, hagiye Umuhutu, bashavuga ngo hagiye Umuhutu.
Aho rero Mugisha urashaka kuvuga ko mu by'ukuri hariho kuvuguruzanya hagati y'ibyanditse mu ibwirizwa shingiro nk'uko mubyita n'ibikorwa mu buryo bugaragara hagati mu bantu?
Turabisasirindava wanashaka kubera ko usanga niyo wumva n'abategetsi bavuga wumva umenga ibyo bintu ntibabyemera, bakavuga ngo umuntu ngo hakore umuntu ashoboye ikintu ntihakore ubwo bwoko, ariko ugasanga n'ibyo bwirizwa shingiro canke amategeko y'igihugu aravuga mu mazina ubwo bwoko. Ndumva ko rero nk'ibintu ibyo nibyo kandi bivyura bikwega ubwicanyi amoko. Ariko tugeze nk'ahantu umuntu nitwagira ngo tuzotahura ati Umuhutu n'Umuhutu, Umututsi n'Umututsi, twese tuba Abarundi, iryo jambo ni ryongere kuvugwa aho nibaza ko tuzokira. Murakoze.
Urakoze cyane Bwana Mugisha kuri icyo gitekerezo. Bwana Irakoze, Mugisha ati ntabwo abantu bavuga rumwe ku mateka y'ibyabaye mu gihugu cy'u Burundi, urubyiruko ntabwo rubivugaho kimwe. Aho uri aho ngaho mu Rwanda kugeza ubu ubona ya mirongo itandatu na gatanu n'ibice bitanu wavugaga ifite cyerekezo ki, ivuga rumwe ku bijyanye na jenoside yabaye mu Rwanda?
Navuga yuko ikigaragara ari ubushake bwa politiki bwo guhuza abantu no kugira ngo bagire icyerekezo kimwe. Niba ukurikira ubuzima bw'u Rwanda nyuma jenoside yakorewe Abatutsi, urabizi neza yuko kurebera abantu mu ndorerwamo z'amoko atari ko bikiri. Ndi umunyarwanda niyo iza mbere, kugira icyerekezo kimwe nk'igihugu nibyo biza mbere. Ibyo kandi bikagaragarira no mu bikorwa bitandukanye. Havuga rero yuko uko mbibona mu Rwanda nuko urubyiruko rufite icyerekezo kimwe, imyumvire yo ni urugendo, ari nayo mpamvu ibyandikwa byandikwa kugira ngo n'abagishidikanya cyangwa se abadafite ubwo bumenyi butuma babasha kwihitiramo babashe kubona amakuru. Ariko tugiye mu mibare y'ibifatika, twagiye tubona mu myaka yatambutse umubare w'abaregwa ibyaha by'ingengabitekerezo waragiye ugabanuka. Ibyo nkatekereza rero yuko ari kwa kwigisha no gusobanura bituma abantu bumva yuko dushobora gutekereza ibitandukanye ariko ntibitubere impamvu yo kugira ngo dushyamirane, ahubwo buri wese igitekerezo cye kikajya mu murongo wubaka igihugu. Iyo ibitekerezo bihuye rero ari ibyo kubaka, buri wese abigiramo inyungu. Inyungu za mbere Abanyarwanda dufite uyu munsi ni ukuba turi mu gihugu gitekanye, ari nacyo gituma n'ubwo bukangurambaga n'uko kwigisha bishoboka uko abantu batekanye. Nkaba numva rero nk'umunyarwanda nk'uri mu Rwanda iyi myaka 29 yose irangiye ndetse n'indi zaza, ari rwa rugendo rukomeza rwo kugira ngo dukomeze gushyira ibitekerezo hamwe, ibitekerezo bigamije kubaka kandi ibitekerezo bitwibutsa iteka ko ahatari ugushyira hamwe habaho gusenya. Dufite urugero rero rw'amateka tuvuga jenoside yakorewe Abatutsi.
Tadijwi rya Amerika yavugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ikiganiro ni muri Isanga. Umutumirwa wacu ni umwanditsi w'ibitabo Bwana Claver Irakoze. Tubaganira ku gitabo ateganya gusohora muri uku kwezi, Transmitting Memories in Rwanda from a Survivor Parent to the Next Generation, cyangwa ihererekanywa ry'amateka mu Rwanda hagati y'umubyeyi warokotse jenoside n'abamukomokaho. Samuel King Nduwayezu, ikaze mu kiganiro muri Isanga. Uherereye he igitekerezo cyangwa ikibazo?
Ministere ka gatenyo ya mwondo ubwo ni no project ikifuzo twifuza kugira ngo nteka menyekane ahantu hose ni uko ili ya nyuma Rwanda ruba rwaranyuzemo ya jenoside yakorewe Abatutsi byajya byigishwa mu mashuri, bikandikwa mu bitabo, bigangwa n'amafilime, ibintu nk'ibyo ubundi nyine kugira amakeka atazasibangana.
Ngira ngo nibyo Claver yakoze yandika ayo mateka nk'uko bivuga?
Yego.
Urakoze cyane Samuel. Reka twakire Andrew Kaitare.
Yego.
Ikaze mu kiganiro muri Isanga, uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo?
Okay, mperereye mu mujyi wa Kigali Kicukiro. Igitekerezo cyane nk'uko nari nabyanditse mu ncamake ni uko cyane cyane urubyiruko rwakwigishwa amateka yaranze u Rwanda, bakigishwa nk'uko gahunda ya Ndi Umunyarwanda iri, bakigishwa uko biriya bintu by'amoko kera byari nk'imiryango, byari uburyo bwo kumenya classe sociale, noneho hanyuma byari ibintu byazanywe kugira ngo biteranye abantu, kuko nk'uko nabyanditse ntawe uhicamo aho avuka. Noneho uko umuntu ayo moko ntacyo ashobora kusumarira, ahubwo abantu bagomba kuzuzanya bagakundana. Noneho ikindi niko rero byagiye bigaragara cyane cyane mu ngengabitekerezo yagiye igaragara mu bantu abantu bakuru cyangwa se bari bariho mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi nabo bagenda babishyira mu rubyiruko rero abo bantu bakaba bakwiye kwigishwa nabo bagahindura imyumvire bakabona kwigisha bari abantu b'urubyiruko baba bari kumwe nabo mu mago noneho iyo tukagenda kubaka u Rwanda wenda amahirwe yanda hari nuko abantu bagenda basaza urubyiruko uko rugenda ruzamuka njye uko nyina mbona urubyiruko usanga aho batabishyizeho umutima batanabizi tugakomeza kugenda tubafasha kugenda bumva ko ikibazo cy'amoko kigomba kurangira burundu tukicara ari gahunda ya Ndi Umunyarwanda kuko umwanditsi yari yabivuze ngira ngo uko nari nasomye n'i Burundi nabo bibaye nka gutyo nabo bakagenda ibintu by'amoko bagenda babita ku ruhande bazageraho bigafata intera nk'iy'u Rwanda rugezeho ndetse bigacika hagati mu bihugu byombi. Murakoze cyane
Andrew Kayitare. Urakoze nawe kuri icyo gitekerezo bwana Irakoze Andrew Kayitare. Ati hari abigisha amateka bakayigisha nabi, ati urubyiruko biragaragara yuko rutaganira kuri ayo mateka y'ibyabaye mu buryo bugamije kubyirinda. Wowe wavuze ko hagati y'umwaka w'2018 n'2020 wakoze ubushakashatsi bugamije kureba ko mu muryango amateka yaranze igihugu cy'u Rwanda ganirwa. Niba ubwo bushakashatsi bwarashoboye kubona imyanzuro, wasanze bimeze bite? Wasanze aganirwa mu buhe buryo?
Urakoze cyane kuri icyo kibazo, ndetse navuga ko ari n'ikibazo gikubiyemo byinshi byanditse mu gitabo. Ubushakashatsi bwatugaragarije ko ayo mateka aganirwa, ariko icyuho kikagaragara mu mateka yihariye y'umuryango aganirirwamo. Icyo nshaka kuvuga ni uko mu ishuri uyu munsi abana bariga amateka, bakiga Jenoside icyo ari cyo, mu mashuri abanza uhereye mu mwaka wa gatanu, umwaka wa gatandatu bakabasha kwiga amateka arambuye kuri Jenoside yakorewe Abatutsi. Uwo mwana rero wabyize ku ishuri, ntabwo yiga inkuru y'ababyeyi be bamubyara, yiga amateka rusange y'igihugu. Iyo agarutse mu muryango rero twabonye ko icyuho ari ukudasobanurirwa bijyanye n'amateka ababyeyi be banyuzemo muri ayo mateka magari tuvuga ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Aho rero akaba ariho hari icyuho, kuko ndagaruka ku muryango cyane, wa mwana rwa rubyiruko rwagiye ku ishuri rwa rubyiruko, wa mwana dusaba kwizihiriza ikibi, afite abamumurikira mu buzima bwa buri munsi aribo babyeyi. Abo babyeyi rero nibatamuganiriza ngo amenye neza aho amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi uko bayumva, n'icyo bayatekerezaho, n'icyo bamusaba nk'inshingano nk'abantu bakwiriye kumumurikira, hazaba hari ibituzuye muri bwa buzima bwa wa mwana uri kumurikirwa. Ari nabyo ngarukaho mu gitabo nsaba ababyeyi, mvuga nti ni amateka ashaririye, ni amateka agoye kuyavuga bitewe n'uruhande buri wese ariho. Ntabwo ari uwacitse ku icumu gusa bigoye, kuko uwacitse ku icumu hari ihungabana ryo kwibuka uburyo yabuzabe, uburyo yahinzwe nk'inyamaswa. Ariko no ku rundi ruhande, cyane cyane ku bari abana aribo babyeyi uyu munsi, bafite nabo ibyo bibuka. Baribuka se cyangwa nyina wari mu kazi ko kwica umunsi ku wundi, nawe ufite uwo mwana uyu munsi wabaye umubyeyi afite byinshi yibuka akaba yahungabana. Ariko kwiye gutera intambwe, ntibyoroshye birumvikana kubwira abagukomokaho yuko umubyeyi wawe yagize uruhare mu koreka imbaga, ariko biradusaba kurenga icyo ngicyo, ahubwo tukareba ikizamara igihe kirekire ari cyo cyo kurera abadukomokaho uyu munsi nabo bazarera ababakomokaho. Ni ukuvuga ngo rero gusobanura ububi bw'amacakubiri n'inzangano birakwiriye yuko biba mu ntego z'ababyeyi, kugira ngo dukomeze dusigasira ibyagezweho kugira ngo dukomeze kubaka abana n'urubyiruko muri rusange ruziririza icyo kibi kugira ngo amahoro twifuza amahoro tumaze kugeraho mu Rwanda arambe.
Radio ya Amerika twakire Leopold kaze mu kiganiro muri sanga ku Ijwi rya Amerika. Ubanza Leopold atatwumva, niba atatwumva reka dukomeze buriya mu kanya baratubwira niba atwumva. Reka twakire James. Ibyuma ntabwo bitubaniye. Reka ngabuki wawe bwana Claver irakoze waruvuze uti ntabwo Leopold wahambwiye ngo arabonetse. Leopold twumva noneho?
Ndabumva.
Uherereye he ikibazo cyangwa igitekerezo?
Igitekerezo cyanje sinumvise neza aho mushyitsi yatanguriye, ariko yewe nagira mfatire ahanini ku byo nabonye mwashyize ku rubuga rwanyu.
Uherereye he Leopold?
Okay.
Uherereye ahagana he?
Ndi muri Canada.
Yego, komeza.
Ni ukuvuga rero icyo nshaka kuvuga ku bijyanye ni njye nshaka kuvuga ahanini ku bijyanye n'intwaro usanga ziba ziri ku butegetsi rimwe na rimwe ugasanga hari ibyo bakora bidatuma abana babo cyane cyane bashobora gutahura neza ibijyanye no n'uburyo ibibazo by'amacakubiri y'amoko by'ukwigishwa, ugasanga ibyo bigisha ku byo bigisha ku mugaragaro muri rusange mu manama hehe, ugasanga iyo bageze mu ngo zabo canke hagati yabo ibyo abana babo baba bigishwa. Ugasanga ikindi nacyo ugasanga hari igihe reka dufatire nk'akarorero ku gihugu cyacu cy'u Burundi, nacyo nyine gifite amateka amwe ameze nk'ibyanditse biba mu Rwanda muri buka bya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda byo byaragiye mu mateka biravugwa. Rero usanga hari ibyo bagenda nk'itegurwa rya Jenoside mu Rwanda byavugwa ku mugaragaro, ariko kandi nubwo haba hari abantu bari kubaziyamiriza hirya no hino ku isi byariyamirizwa ko ariko harategurwa Jenoside mu Rwanda, ariko abantu ntibabyumva. Byinshi byava mu bintu by'ibiganiro byagenda bitangwa ku mugaragaro, ariko nyine nabyo bigenda bigatangwa mu ibanga bihanahanwa na bamwe mu bategetsi batwara icyo gihe. Uyu munsi rero naho kandi uri kuraba mu miryango imwe imwe usanga ibintu byinshi bivugirwa ku mugaragaro atari byo bivugirwa mu mazu. Rero byari bikwiye ko nimba abategetsi baba ariko bari babatwara ibyo bavuga ku mugaragaro ari byo baganira no mu miryango yabo, bereka abana ko amoko twese twaje tuyasangaho, abazungu barayazanye batwigisha bigisha amoko ba sogokuru bacu hanyuma tarakurikira, ariko uyu munsi tuma tuvuga ngo abazungu ni batwigisha amoko, ugasanga niko abantu karicana hagati y'amoko, kandi twese twaramaze gutahura ko amoko twayazaniwe n'abazungu rero bayatwigishije, ariko mugabo n'umuntu ugasanga tubandana turi hahandi abantu bavugana batuba bari mu kibazo cy'amoko bagwana ku moko, kandi by'ukuri twese dutahura ko amoko twayazaniwe n'abazungu kugira ngo bashobore gufata mu ntoki ibihugu byacu. Ubwo rero icyo nkaze nk'akarorero kamwe uyu munsi
nyarutse amasaha arimo araducika.
mu uyu munsi dufate nko mu Burundi murabazi kumva uyu munsi mu Burundi nabo nyine barigisha ko abantu bakwiye kubana neza ariko winjire ndani ugasanga hari utundi tuntu tuho mu mabanga mu ibanga murabona nk'ubu hariho nk'amashyirahamwe ariko aremerwa mu Burundi ngo yigishe iby'akahise ariko akabyigisha uruhande rumwe akigisha kahise akigisha abana kandi aho kubigisha avuga ati ikibazo cyarabaye mu gihugu abantu baranjyane zarabaye ariko uyu munsi aho kubigisha ibyo akabwira ngo ababikoze ni banaka ni banaka bagenda babwira abana banaka bakoze ibi bakoze iki icyo kiganiro hari nk'ibiganiro hari mu bakunda kuvuga ngo bimenye ntacyo bitwaye ngo bakoze ibi banaka aho kugishyira hamwe urwandiko rw'urundi rwose bashyira hamwe ati ikibazo cy'amoko cyarabaye abantu baricana ku moko uyu munsi rero muze duhinduke twese tw'abantu bazima tumenye ko ikibazo cyabaye cyati abagiteye kera baragiye bari abo bazungu ubu rero uyu munsi tube abantu twese tube hamwe abarundi babe hamwe ntabe abarundi b'abahutu n'abatutsi n'abanyarwanda b'abahutu n'abatutsi ahubwo abantu bose babe mu by'ukuri mu gihugu kizira injyana z'amoko
urakoze
ikindi nacyo kenongeho gatoya hari ukuntu ikibazo cy'amoko uyu munsi cyorohera bamwe abategetsi mu kugikoresha kuko abanyagihugu bobo kubabwira iby'amoko ubu umengo ni ibintu nicyo cyoroshye kubumvisha ko babafashije nimba umuntu ni gukora ibiriya cyangwa ibiriya byanka bane ni amoko abitumye n'ibiriya n'ibiriya cyangwa ibi rero tubona ko bicubakiwe ingaruka ku kibazo cy'amoko cyo kwicarirwa abantu bose bakigishwa ko ikibazo atari amoko ariko kiba ari inzego ziba zihari ahubwo zigashaka uburyo bwose zokoresha amoko kugira ngo zibandane ibikorwa byazo biba bitari byiza.
Urakoze cyane Leopold aho ngaho muri Canada. Bwana Irakoze Leopold ati hari imvugo ebyiri zitandukanye, hari ibyo tuvugira mu ruhame tubwira abantu twabaye abana beza, hari n'ibindi tubwira abana bacu turi mu ngo. Arongera ati amoko yabaye iturufu ry'abanyapolitike kugera ku nyungu zabo ubwite. Ibyo uko ari bibiri wagira icyo bivugaho?
Reka mpere ku cya kabiri. Ndashima kandi nkashimishwa n'uko u Rwanda turimo uyu munsi ayo moko atariyo ashyizwe imbere. Ndi umunyarwanda gukorera hamwe igihuza abaturarwanda ari cyo gishyizwe imbere kandi ku bagenda u Rwanda babona umusaruro bitanga.
None se ibyo ntibyaba ari bwa buryo bwo kuvuga ngo turabivugira mu ruhame ariko ugasanga mu rugo abantu babwirwa ibitandukanye, kuko akenshi usanga abantu bavuga bati ingengabitekerezo ya jenoside iracyahari abantu baracyayifite, ituruka he kandi abantu bose bari muri ndi umunyarwanda?
Ni rwo rwa rugendo navugaga. Ariko reka dushime ko hariho umurongo wa politiki udatandukanya abanyarwanda. Ni ukuvuga ngo ku kijyanye na politiki ariyo igenga ubuzima rusange bw'igihugu, ibintu birasobanutse. Iyo ndi umunyarwanda irahari kandi ibikorwa bihuza abantu haba mu mashuri mu buryo bw'imyigire bitandukanye n'uko twabibonaga muri cya gihe cyaranzwe n'amacakubiri. Aho nkavuga ngo rero hari ubushake bwa politike bumaze igihe kandi butugaragariza ko gushyira hamwe byubaka igihugu nk'uko tubibona uyu munsi. Ukambaza uti rero hari ibivugwa ariko hari n'ibibera mu miryango. Navuga ngo icyo nicyo nagarutseho cyane mu gitabo, kuko ibibera mu muryango ntabwo ari mu ruhame, ariko ibibera mu muryango bigaragarira mucyo wa mwana uva mu muryango, mucyo rwa rubyiruko ruva muri uwo muryango ruzakora rugakorera ahagaragara. Niyo mpamvu rero nagarutse ku ruhare rw'umubyeyi mu gukomeza gutegura, mu gukomeza kubumbabumba intekerezo cyangwa ibitekerezo ya wa mwana urimo urarerwa, ya wa mwana dusaba kumva ko we na mugenzi we uri kurererwa ahandi bagomba kubana mu gihugu, bakabana mu mahoro kandi bakabana nk'abanyarwanda. Ariyo mpamvu uvuga rero ngo kuko ibibera mu muryango tutabizi tutabibona, ababyeyi bumve uruhare rwabo, bumve n'ingaruka zo kuba batanga ibinyuranye n'umurongo igihugu kirimo, kuko ibinyuranye n'uwo murongo byazatugarura muri ya mateka mabi yo gusenya. Akaba ari cyo rero nashyize muri kiriya gitabo, nongera kugaruka cyane cyane mu muryango, nibutsa ababyeyi uruhare bagira mu kurera barerera igihugu kuko umuryango muzima ni wo shingiro ry'igihugu.
Jedone ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku Jude America.
Ego amara cyane.
Ego turahuherereye he ikibazo cyangwa igitekerezo wihuse?
Zende Bujumbura mu Burundi. Halo?
Nyarutsa. Umurongo ntabwo umeze neza, ntabwo dushoboye kugumana na Dieudonné twari kumwe Bujumbura mu Burundi. Reka ngaruke iwawe bwana Claver Irakoze. Maze igihe kinini ntagera mu Rwanda, giye ku giti cyanjye, ariko ndibuka ko ndi mu Rwanda byari ibintu bikomeye ko abantu bakoze genocide babasha gusura inzibutso, baba abakatiwe bagatangiza ibihano, baba abana babo. Ubu bimeze bite? Abantu bakoze genocide bajya batinyuka kuza mu nzibutso bakareba ayo mateka, cyangwa abana babo bakinjiramo mukaganira nabo mukababwira amateka y'u Rwanda?
Biragoye kuko nta wuza afite icyapa kivuga ngo nakoze cyangwa, ariko hari ikibitugaragariza cyane cyane ubwo ndavuga ku rwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ruri ku Gisozi. Habera amahugurwa atandukanye, arahuza urubyiruko, arahuza ababyeyi, ingeri zitandukanye z'abantu. Muri ayo mahugurwa rero bibaho uko hari abatanga ubuhamya, bagatanga cyangwa se bagasangiza bagenzi babo urugendo rwabo rwo gukira ibikomere no kubaho nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Bamwe muri bo rero dusanga ko ari abakomoka mu miryango y'abakoze Jenoside, cyangwa se abahawe ibihano bakaba bararangije ibyo bihano bakagaruka mu buzima busanzwe. Nuko dushobora kumenya ibijyanye n'ikibazo warumbajije, abasura urwibutso bafitanye isano ya hafi no gukora Jenoside cyangwa se no kuba bakomoka muri iyo miryango. Ariko ikindi navuga muri rusange ni uko urwibutso rufunguriwe buri munyarwanda wese, ndetse n'abanyamahanga baraza. Ntabwo rufunguriwe abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi cyangwa se abatari bari muri iki gihugu. Buri munyarwanda wese muri kwa gushaka kumenya, gusobanukirwa no kumva neza aya mateka, akangurirwa gusura inzibutso kugira ngo amenye. Nkaba numva rero ahubwo twakwibaza ngo ese kuko niba hari abadukurikiye baba bagezeho urwo rugendo, ese baba baragerageje kugira ngo nabo binjire muri uwo murongo, cyane cyane bazana urwo rubyiruko, bababwire bati dore amateka twakoze yashenye igihugu, dore aho yakigejeje, musigeho. Kuko nicyo nagarutse no mu gitabo, ntabwo ari ukuvuga gusa ngo ababyeyi baganire, ariko ari no guha inshingano urwo rubyiruko, abo bana babo, bababwira bati musigeho, muzibukire ikibi n'ikizongere.
Radio Rwanda Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Amasaha ntabwo atubaniye, reka nisegure cyane kuri bwana Salomo Ishimwe. Ntabwo tubashije kukwakira kubera ko amasaha atumereye nabi. Nagira ngo nshimire bwana Claver Irakoze, umwanditsi w'ibitabo, hakaba hari n'umutumirwa w'uyu munsi ku kiganiro ahaye Radio Rwanda Amerika. Nshimire namwe mwese mwakurikiye iki kiganiro. Bwana Irakoze, wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu.
Wakoze namwe bwana Mutagoma, ndabashimiye.
Reka nshimire na ekipe twafatanije hano ku buhanga bw'ibyuma. Nshimira n'abanywanyi b'ikiganiro muri sanga, mudahwema kudukurikira buri munsi saa kumi, mbararikira muri sanga yo ku munsi w'ejo. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, mu izina rya bagenzi banjye turabifuriza amahoro n'amahirwe. Ge turasubira mu kanya mu makuru ya saa kumi n'ebyiri zo mu Rwanda no mu Burundi. Kugeza rero icyo gihe ndagira nti amahoro n'amahirwe kuri mwese.